Unambiwa kama kawaida kama kawa. Wewe msame Gita msaga sumo Meneja sakyo Disco dancer
J drama on the beat.
Can you feel it?
Yeah.
Can you feel it? Tumbo. I'm gonna make you dance, make you dance. I'm gonna make you dance, make you dance.
Yes, apo, 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 mama, apo, apo, apo. Yes, apo, 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 mama, apo, apo, apo.
Ah, disco dancer, tunaruka, disco dancer. Unacheza Wauni wanacheza dance Mademu wanaruka dance Wauni wanacheza dance Mademu wanaruka dance Tingi ya kati Tingisha wowowo Woni kati Amsha popo Mwanangwali wale na mwaga hazi leo Jamani lazi leo Mwanangwa matimba na mwaga hazi leo Aya so manga wanacheza Wala pinda mugongo, jangomba na penda, na kula muogo Wewe dani mtoto wa mama, ramba
Kipa melewa,
amelewa
Na Kingston amelewa,
amelewa
Shebi yala melewa,
amelewa
Jafadi kongo amelewa,
amelewa
Jamani change, change, change
Yeah
Jamani change, change,
Watch
change
ya.
Bagala jelo, uguruni jelo Chadika jelo, mwana nyamala jelo Bosmani kaungu, za Dubai
Na wakanya, kanya, kanya gia
Oza show, biga show
Haya zima, zima, zima moto
Haya twende kushoto Oni twende kulia Tunashuka chini, haya twende juu Wote shuka chini Mama, twende juu Wena chua, 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 chua
Give you some more
Wena chua, 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 chua
Wacheze disco
Wena chua, 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 chua Tunakuja tena show, Show time Twende
Haya kushoto Oni twende kulia Wona shuka chini Panda juu Wona shuka chini Panda juu Wena chua, 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 chua Give you some more
Wena chua, chua
Disco dancer
Uedasko nyama Salibie Musa Pizzo Omari Q